DatumSafi.com.
Yes, I'm a Baba Nao Simbusi.
It's the kids, baby.
Nikipata nikikosa it's okay. Yo ninachokesho sina it's okay. Kini pea kini nyima it's okay. Nikilewa nikazima it's okay.
Inakuhu unataka kongea inakuhu dada inakuhu najifanya unajua inakuhu kaka inakuhu unavonangania inakuhu.
Beba tapochi isimu na vuificha ficha kumbe kitochi ya soku usu naona sifa kutuwa na posti
kapewa lift ya najona bossi
uyo mtu mzima siyo mtoto yo usidanganywe na foto foto yo zera kukesha kama popo yo haina bule mpaka mokoto yo
nikipata nikikosa it's okay yo ninacho kesho sina it's okay.
Mshara ukitoka, weekend ikifika, Niki nenepa, ex ya kakonda, akipukutika.
Najifanya unajua inakuhu.